Emperor is okay. Still crown, crown music. Pick up yourself, Eric Sosa Bow. Blaze the fire. Na kumisi we, baby. Meche miambamba. Na kupenda we, baby. Ale miambamba. Masiri banana. Masiri pineapple. Masiri banana. Ale miambamba. This love is real. I wanna give it to you, my baby. You're the only girl I chose from many girls, my darling. Enenga miyako si morodio. Enenga miyako si machandifo. Enenga miyako si morodio. Oh nah, baby. Oh nah. Me kange yo madi endifo. Mia vinge yo madi akufo. Eyo jami lady bangayira. Baby. Oh nah. Katovu betani manga sura. Katovu alini manga fera. Katovu betani manga sumidara. Alright. Na kumisi we baby. Meche miambamba. Na kupenda we baby. Ale miambamba. Masiri banana. Masiri pineapple. Masiri banana. Ale miambamba. Ale misana. Baby, oh yeah. Basi mera maletaku. Baby, oh yeah. Sende katrofu yo, my baby. Sava, amanga siyo bitualu. Madale, oh yeah. Akatro abiru situalu. Amango ayiko situalu. Amanga makusi mibe tualu. Baby, oh yeah. Na kumisi we, baby. Meche miambamba. Na kupenda we, baby. Ale miambamba. Masiri banana. Masiri pineapple. Masiri banana. Ale miambamba. Wangala nyobo, oh, baby. Alright. Awala labali kubia we, baby. Oh, nah. Nse kubatira nyobo. Awala labali kubia kubali, baby. Nse kumisinga, eh. Nse kwesunga, baby. Woto lyokula mutibwe yagala. Emere njifumba tekenda. Na manji lebyo kunisa, baby. Alright, una. Chokaribu na kungoja. Chokaribu na kutaka. Bila wewe siwezi kufanya. Unana. Bila wewe moyo umekwama kufanya. Na kumisi we, baby. Meche miambamba. Meche miambamba. Na kupenda we, baby. Ale miambamba. Masiri banana. Masiri pineapple. Masiri banana. Ale miambamba. Na kumisi we, baby. Meche miambamba. Na kupenda we, baby. Ale miambamba. Masiri banana. Masiri pineapple.